mutima muri cyane ubugome ibivuga ntawe ubaka ubaga imburu y'umudugudu ijambo ryose rikubamo yuzi ubuza n'ibizoka na satani yumva ibigambo rikubamo aratangara harani birako bizahora bicaye nyamara udacyababoneka imbutse haraba mbona ko ari bo bahitije ibutope nyamara nabyo bizashira haraba gereje indugu ku nyenyeri nyamara uzamanuka bose babibona babireba babireba
Bango ni